This is an MUT Radio podcast.
Molly, unonhlelo wakamabaso, and today unonhlelo will be delving into a topic engicabanga ukuthi na sonke iyasithinta, the importance of choosing the right people to associate yourself with, whether in your personal life or professional lives. Bonke abantu babalulekile, abantu, they have that profound impact on your growth, success, and overall well-being. Unonhlelo will guide us through the intricacies of inina building a supportive network and also making choices that align with our goal. Unonhlelo!
Hey, Danny.
I'm good. How are you? I'm not alone in studio. I'm Sanja. I have unomdeni kanye nosipha.
Oh,
sanibona.
Hello. Nonhlelo, I want us to look at the importance of actually aligning or choosing the right people to associate yourself with.
Yes, and specifically ukwazi ukuthi uzakha abantu ongaqala kubona wherever you have a problem. Uma ngathiwa ubhekane nenkinga, ibakho abantu ongabalekela kubona. You know, to avoid this day, para no guti, uma usudlulile entweni, sekuthiwa umbona nje, usizwe yimina, umbona nje ulaphaya yimina. Kubalulekile as abantu ubuka umuntu ukuthi yabo lokho ngamxoxela usizi lwami lona ayingeke ngathi kuphushuzwa kakhulu.
Manje ke, I wanna know ukuthi na, like, it affects kanjani ama plans enginawo, the vision that I have ngempilo yami ukuy associate with the wrong people.
Iyo, leyo ke ithisa kakhulu even indaba ye social media, because uxoxela umngane wakho thinking ukuthi uyakujabulela when you get opportunities or interviews. Kanti manje sekukhona le nto yo-anonymous tontona, umuntu akuhambe ngale abhalele leyo production or leyo company ekubizile for interview, uthole ukuthi sebezokusendela bethi no, cela ukuthi ubuye next week, noma uye for interview uze sekuthiwa no sokufonela, whereas beseaki bazokuthatha. But ngenxa yokuthi wena amaplans akho uzoxela umuntu o-wrong, vele already sehambile wakukhuluma ngendlela e-wrong kubantu laba abakunama-opportunities a-right for wena. So as abantu kubalulekile ukuthi angisho singaxoxi singaphosti, but yazi yabo nje more especially ku-WhatsApp iba ne-cycle oyibonayo ukuthi lena vele abantu ebangiphilelayo, then ukuba nabantu abazo-bad mouth end up having to go through ama-situation just because you shared your plans with them.
If we speak about the people that you associate yourself with, it's not only about blood, or it's not related to blood pela. Is it blood still thicker than water?
No, blood is no longer thicker than water. Like I've been hearing and seeing among stories, different stories when it comes to family, like abantu banomona. Like, ama-families amaningi angazi ukuthi yiphi le umoya ohlasela imindeni. U-families ukuthi they know ukuthi you're good at this and they can support you. But because they know ukuthi uzobadlula nokuthi uzokwenza i-breadwinner, they will be like, no, we don't have financial assistance for wena. Noma, they won't even push you, especially when you're in industry and everything.
Yeah.
People won't even push you and they won't even try because banomona. Igazi, abantu. And abantu banomona, so umuntu engasakhulumisi, uqaleke ukuthi kunjani, kwenzakalani. And then again, futhi, if kuwukuthi abasakhulumisi noma sekukanjani, and ufanele ungathathi ngokuthi ngoba igazi lami vele kumele ngabe uyangisaphotha,
beyicele
ni-understand ukuthi sikhali sesiphila kusona njengamanje, asisafani nakuqala. Blood is no longer thicker than water.
But Nonhlelo, you know ukuthi na abanye abantu, they fear being lonely. You understand? That is why they actually resort to pleasing abantu abaseduze kwabo. Like, is it okay for me to be a lonely survivor?
Yes, and mubuka siyasiza kakhulu, mubuka nje isikhathi samanje. Abantu abangaxoxi izinto zabo ukuthi kwenzakalani, noma uphila kanjani, uma uphumelela kanjani. Nalo ongayebo ama-expectations, ongayexpectela ukuthi kubantu oyiphushela yena. Like, uyaphushwa, uyaphumelela, because ama-expectations ayahurt abafethu. Umuntu uzokutshela ukuthi, no, on Friday ngizokusupport ngemali engako, noma I'll buy you this. And then uma singakwenzeli, because wena ujwayele ukuba uwedwa nokuyimela, kuzoba buhlungu-ke manje ukuthi why me, kuzophofta, ube emotional. But if you understand ukuthi no, la emhlabeni vele ekugcineni kwakho konke uzi-one. Akekho ofana nawe, phutha bese wedwa.
Hey,
Sisinhleko, how do you know if you like a loner, umuntu ona, because I know antisocial, how do you know ukuthi okay, lo muntu lo enginaye manje, the person I'm close to, is the right caliber, yokuba umuntu engamtshela my secrets, enga confide kuye, how do you know ukuthi okay, this is the person?
It's kind of tricky for umuntu ongekho, for ongakwa oyi-introvert, and also antisocial, because you cannot tell.
Yeah.
But also, you can have an ear. Umuntu ongakhulumi ngakho uyawazi ukulalela and see ukuthi no, lona mosifisana ukukhokhosa ngabantu. Uma lo esukume usala khulumi ngaye. So nami ngisho ngasanga introvert kangakanani, but lona, no, I can't. Even ekhaya uyabona ukuthi ngathi ingane ethula, but uyabona ukuthi uanti, hayi malume ngazuthi akekho right.
Hey, family.
Hey.
Sisinonhleko. This is not like ngifuna ukubuza ukuthi mhlambe umremove kanjani lo suku sombona ukuthi lo unomona kodwa phela ngoba ingane ka mamncane ingane ka aunt ingane ka buti I have to ngoba ula ku sekliyam all the time ngimremove kanjani ku sekliyam ukuthi okay manje ke fanele ngimbekele lo kenza kanjani
no I think all my remove like only remove ke say ukuthi okay manje ngalo but have now in jail, you know, kona lende para nobuti, you have an informer, the way you post and everything.
Yeah.
Now I have that time, okay, as in last time I shared something with Lola, and man check, we are not I'm chain, but what was the good? Okay, this time around, again, I'm chain, one would. And also avoid looking for my mouth and say, I mean, you want to go on. Sometimes we create some enemies in LA or the first to get a say, go play like that one at a time, especially in my family. So, my lady, look, I'm removed when I keep on the morning because soon as we're in the door, just in a cabana, you know. But in the open end, they look like, you know, it's part of it.
Yeah. How do I go about Nonhleko? Nonhleko, but bakubiza ngo Nonhleko la. Nami ke sekuvele kwaDube Nonhleko elokhuzane. How do I go about now ukuphila impilo yami, not to live my life just to please people, man?
Yo, leyo kibaluleke kakhulu because empilweni, akushezi kumnandi, akushezi uhambela phezulu kuphela. Ingakho kuthiwa kubalulekile ukuthi ukwazi ukuthi umuwa kube khona indlela nawe ozovuka ngayo noma abantu ophila nabo abazokwazi ukubekuqola. So when uphila impilo yakho ungaphilisi abantu, balulekile futhi ukwazi ukuthi ubani. Ngoba ngenkathi uphilisa abantu ugcina usukuney'kweletu. Yabona iy'kweletu abantu abaningi banazo ngenxa yokuthi umuntu ufuna ukubukeka e-relevant.
Yeah.
Especially ku-social media. Ngifuna ukuthi bebone ukuthi vele I'm out there. Yabo, kanti uphila nje like normal life, ngisho ngathi uyawa akekho bonani. Ha uyasegqoka ukuthi okay, hayi. Shuthi ukuthi yabo, kanti nje muda standard nto yakho ishaye nje kahle.
Yeah, the GK Fix with Nonhleko Mabaso every Wednesday 11:30 usuke khona ke just discussing ihloko ehlukahlukene. It is the GK Fix Nonhleko. I'm not gonna let you go. Ungakasitshene the word of wisdom nanamhlanje. Uthini kuthina?
Ngithi a peaceful life and a happy life ile is the one that you can live even without your phone to create content. The one as long as you happy masuvala iphone walala. Life yakho yonake leyo era and otherwise if ukuthi life oyiphilayo it is life because of your phone and content awuzama ukushintsha ukwenza.
I don't like you.
I love her.
Sorry. Thank you so much, Nonhleko. Have a great week. Have a great Passover weekend, man. We wish you all the best.
Thank you so much.
Let us know.
This is an MUT Radio podcast.